one shot per friend. Nikikunywa nilewe watanibeba. Tusha multiply, nipate na watoto tukicheza. Tume graduate, sai kila couple inatesa. Hajalishi ni nini napitia, ninambogia watu real ponishikilia. Begu za kushare kota tulipalilia, sai kreti ya manyata tumekanyagia. I never thought bila kushare damu, stranger angekuwa familia. True friendship ni gospel, kama believer aminia.
Nikiona kesho, naomba nione na wewe. Baraka zangu, wagawe kidogo upewe. Siku yangu ya mwisho, omba sana ichelewe. Na hata ikifika, wakuni kumbuka ni wewe. Nikiona kesho, naomba nione na wewe. Baraka zangu, wagawe kidogo upewe. Siku yangu ya mwisho, omba sana.
Staff pamoja mamboga na wafukuza jwa vile mekopa. Koja tulipatana tuchangeza kuota. Topa zilifanana tukienda kugoda. We didn't have much atu kuishi flashy, but tukilink zilikuwa zinakanashi. Hisa mpulia real ones duniani, na kuambio kipata we ni top shatter. Nikiwa depressed mkongeza mapenzi, nikiwa na less mkafanya nisibegi. Nikiwa blessed tunashare kakeki, na nindo next to come to celebrate.
I never thought bila kushare damu, stranger angekuwa familia. True friendship ni gospel, kama believer aminia.
Nikiona kesho, naomba.